Picha B. Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze. Nikipita mitaani, majirani wanicheka. Wanasema Mungu mbavu yule kila mara ninjaa. Nayajua viji mambo yao ni msema sema. Piji bi ajala, piji bi alilala. Piji bi ajala, piji bi alilala. Nikipita mitaani, rafiki wanicheka, wanasema mbavu yule kila siku ukukara. Nikipata kiasi, wanasema nimekopa. Nikinunua mavazi, wanasema nimeomba. Nikitoa muziki, wanasema nimeimba. Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze.
Nimepita mashinani, jina lako kubwa jalali nene. Nishaona mangaiko Mola, ha, nipe uhai. Machozi lanitoka Mola, ha, utanipanguza. Wenga uwanichoroka mimi, he, nipanguze, he. Evide nitalia Mola, ha, sababu yako. Yesterday mi mnyonge, but kesho shujaha, jalali wangu. But kesho shujaha, jalali wangu. Wanipita mkara, sitaki tena. Wanipita mlofa mie, sitaki Mola. Nyimbo zangu mie za wachoma, rafiki zangu wanishi huo bora nisha.
Bwana Yesu nipanguze, ninalia Mola,
nalia Mola.
Niokoe wanitesa na kufuata
baba.
Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze. Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze.
Bwana Yesu nipanguze, ninalia Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze.
Bwana Yesu nakuomba uniwezeshe, nihubiri neno lako kila mahali, hospitalini hata na mitaani. Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze. Bwana Yesu
Bwana Yesu nipanguze, ninalia
Mola.
Niko wanitizame na kufuata baba. Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze. Bwana Yesu nipanguze, machozi nipanguze.